Father only means that you're taking care of your children. That's what it is to be a father. Father doesn't mean that you're having some babies. Anybody can have a baby. Having a baby does not make you a father. Anybody can go out and get a woman, but not anybody can take care of that woman. There's another word for it. It's called responsibility.
Na mka asubuhi, kichwa inagonga hangover John Walker. Napiga soup na chapati, nika esawa kita ana dondoka. Wapi king is, ni weekendi wanagambe na makopa. Familia kiunoni, tunazurulo siku kucha kama choka. Yeah, malofa, tunaspendi paka senti ya mwisho. Sina akiba familia kwangu mwiko, na kula vyote vya haram paka jicho. Sinipo huru, sina mke, sina mtoto bana nipo huru. Kila siku siku kuu kwangu piga nduru. Sisomeshi na somesha tu akina lulu. Ngale lowa nasemaga nge ujuu ya turu. Oh, na uza uhuru,
uhuru.
Nanua utumwa,
utumwa.
Na uza uhuru, kachaa mimi nanua utumwa. Atari sana.
Uhuru wangu nauza, nanunua utumwa. Uhuru wangu nauza, kachaa nanunua utumwa.
Na uka asubui, kicho inagonga mwenye nyumba natukana. Napiga chai na vitumbua, nijaze tumbo mtaani kupalangana. Wapi chinga, wapi boda boda, ni mwanamume sichagui cha kufanya. Familia po nyumbani, usiku kucha sitochoka kusakanya. Yeah, ni majukumu. Uvunguni mwa kitanda kuna kibubu. Tunakomana kila senti kawasibu. Kujirusha tunogopa kama juju. Nisha kwa mtumwa. Kodi ya nyumba ada shule zote mendo baba. Hakuna bata kuna club ya ne mendo baba. Na shinda home kama onyesha tu ya saba saba. Familia zedi beki vile inakaba.
Na uza uhuru,
uhuru.
Nanua utumwa,
utumwa. Na uza uhuru, kacha mimi nanua utumwa. Atari sana.
Uhuru wangu nauza, nanunua utumwa. Uhuru wangu nauza, kacha nanunua utumwa.
Na uko wanavosema kisha oa hauna freedom. Yani kweli wanandoa wako free home. Kila nkiwauliza na nijibu tuko free bro. Even though duniani hakuna ndoa isio na matatizo. Ukiwa you'll see bro na nipa advice. Nacho bachelor it will be nice. Kama ntacha kuwa player I ain't really wanna live that life. I know my pops wanna see my wife. Tatizo ni kuza uhuru na kunua utumwa ndo nsichotaka. So majukumu neza mgea chochote anataka. Bank cards, car keys, vitu vyote atashika. Huru wangu bola wache kabisa. Hapo ndo neza nkaoa, hapo ndo neza nkautemo kabuela. Asani wa salama labda ntacha kumtuma chakula. Home tawai mapema kabla time ya kulala. Na nkisha oa, I promise itakuwa na time ya visura. Oh.
Na uza uhuru,
uhuru.
Nanua utumwa,
utumwa.
Na uza uhuru, kacha mimi nanua utumwa. Atari sana.
Uhuru wangu nauza, nanunua utumwa. Uhuru wangu nauza, kacha nanunua utumwa. Hey.
Na uza uhuru,
uhuru.
Nanua utumwa,
utumwa.
Na uza uhuru, kacha mimi nanua utumwa. Atari sana.
Uhuru.